Dachimsafi.com
Wevasco Sineno Wananchi Makolo wanaliana nani
Wanaliana JCM
Wanaliana nani
Wanaliana JCM
Makolo wanaliana nani
Wanaliana JCM
Wanaliana nani
Wanaliana JCM
Au makolo kuoga meoga Mjini haja kwenda Pija makofi kama hii umeipenda Madunduka kucheza wamecheza Ubingwa wajapata Yanga pija makofi kama makolo takata Wananchi
hey!
Wananchi
hey!
Wananchi
hey!
Wananchi
hey!
Wananchi nyosha mikono makolo wote mtinyoshi Wananchi
hey!
Wananchi
hey!
Wananchi
hey!
Wananchi
hey!
Wananchi piga kelele makolo wote msipige Makolo wanaliana nani
Wanaliana JCM
Wanaliana nani
Wanaliana JCM
Makolo wanaliana nani
Wanaliana JCM
Wanaliana nani
Wanaliana JCM
Kose timu ya kupenda Nyingine zinaboa Debwedo kama mlenda Domana ya Afrika timu ya kumi na ipenda Yanga yo Watoto wa jangwani Yanga yo Watoto wa jangwani
Wewe, tulia,
tulia Jini ya wa wapi uyo
Jini ya wa yanga jangwani
Arafati wa wapi uyo
Arafati wa yanga jangwani
Arikamwe
wa
wapi uyo Mwusi wa wapi uyo
China mwusi wa yanga jangwani
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com